ananiuliza kuhusu ye na Kim. Ye mwenyewe elewi kuhusu ye na Kim. Tapoteza focus kwa maisha ya simu. Sibebe vitu roadway tembea na steam. On top of the league sipi whiskey. Nesabu baraka mpaka na changanya namba ziko nyingi. Best storyteller na kipenzi cha magwiji. New generation inaniona kama Disney. Nikiondoka ntawachia kivuli Lord Kipney. Kila line itawengia vizuri in Lost Pity. Hawataki twende Kanan tufe Misri. Kwa na confidence naonekana huna discipline. Chunga sana watu wakueleza shida zako. Group lina tobo kuna panya kwenye psycho. Mungu fundi chuke yaonekani tu kwa macho. Mbea kifo madu yuzike ndugu zako. Flexing but we die young chini ya carpet. Ukipotezo ni itagi we smart ndo dipate. Harusi za kudum zilibaki kwenye cassette. Ndoa zinavunjwa zaidi ya glass. Na wona mnavobugi mina play too blind. Wezi track hii location niko ahead of time. Wana scroll interviews online. Nkiona rappers wana ndis afu wana mtag pia wasign. Chuki hazi jengi, zinawalia MB. Jila siki zidi kaombewe usile kenchi. Kwangu nmezungukwa na malaika wako wengi. Vibaya hadi nice kama heaven kuko empty. Umaskini na ushirikina ni mabesti. Respect artists, no free entry. Na smash game tangu 2020 na stege maiku calm down. Ina penetrate kila geti. Umri na onduki, future wife yuko ana twerk kwenye yacht club Dubai na kichupi. Tengeneza hundi, account yangu minatake yeah. Mbaya kama pisi lotoka Uturuki. Bado kila maili I ride with my family. Bounce man na tofugi snack kwenye family. Wanangu 99 kata 2 kwenye skin. Chapa autograph pisi za kishua jwe bikin. Peni muda niko tayari. Mtaonesha kuna kiumbe kama mimi kwenye hii sayari. Na naroya kitajiri nkigeuza kuwa pesa. Neza nkawa na mechisha rangi nguo na gari. No new friends, more new enemies. Hakuna nyonge team yangu, no bad energy. Flag inachafuka I see. Mzimu kutopenda vitu vya nyumbani. Unairudisha sana nyuma TZ. Hey, 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 hey,
last king baby. Last king of 90s baby. Wanangu 99 what's up.